Mafia.
He's typical face on the track.
Milk a full blast.
Yes, sir, sir.
Seven.
Kristu wanje, ndima makomo mazaza ndi isiru. Ukungo fusira kazi mchechi muno, uwa bange mbiru. Futo si ine, komaso azima hii wa machito ni pupa. Chabinu ndi kupewini, abusa zintu zindasira bumpa. Choke, 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 choke. Chechu, choke, 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 choke. Mpingo choke, mwana wa satana, kiwanda, ulibe sukuru. Umangu siwa kuchimwisa antu, sumfira makuru. Bamene ndiku kujesa utenga wanguye kupanda malipiru. Uchoke chechi mwanga, sandi sunguze, wabadwa litiru.
Ndisana mima ulalike ya azibusa ena wandi mamfa. Koma ena wandazibusa pabai bopa zopele kandimbafa. Abusa malimbana ndima program anga ndiye mutopa. Basi kujama ya ine za azikulu ampingu mutopa.
Osandi yankula za mwanu panu, Kristi weyo uyalu. Kati inalimisho niyo chimwisa mpingo panu pande ya du. Ungache kuona kwina kupita, iweyo ndi mtu wa soko. Sindi kukimfa, sindi kukifa, chechi mwanga ukusamufu.
Busa odanisa, osa todalisa, pano wakalisa, mbona kukwachisa.
Kristo kanika, funa kutamika, suta kuyamika, kona kuyaluka.
Busa odanisa, osa todalisa, pano wakalisa, kona kukwachisa.
Kristo kanika, funa kutamika, suta kuyamika, kona kuyaluka. Kristo wanji, tima makomo mazaza ndi isiru. Ukungo fusira kazi mchechi muno, uwa bange mbiru.
Futo si ine, komaso azima hii wa machito ndi pupa. Chabwinu ndi kupewini, abusa zintu zindasira bumpa.
Choke, 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 choke. Chechu, choke, 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 choke. Mpingo, choke.
Usata fumbula oke endela zengo. Sikulina uzaenda za mutengo. Umaziva maubusa oke la ntengo. Ulaliki wako bola sawa bengo. Usungulila mutuwe no ango. Zuzilalika so mafati ngatango. Usama daneso ndicheno mabango. Zunyoza mipingo ya enizi ulipango.
Uwe choka, sindi kuchoka. Zovala mpango ala stana kutoka. Christofoka, chechi kufoka. Bwela utayaka kufuna kuchuka. Umako medu, andi zandale. Kunda maboza, usamale. Choji kulowu, andi misale. Pando wa chechi, usakale.
Iwe mbusa wa onjesa, akakomalizo kuchinjesa. Kudu mafuna zikupembeza, ini guda futinka ombeza. Zobu ino wanga tangugesa, ukama na mesimakesa. Bo, mami ni mapepesa, bo, nizo ndi mabibesa.
Mbusa odanisa, osa todalisa, pano wakalisa, kona kukwachisa. Kristo kanika, funa kutamika, suta kuyamika, kona kuyaluka.
Mbusa odanisa, osa todalisa, pano wakalisa, kona kukwachisa.
Kristo kanika, funa kutamika, suta kuyamika, kona kuyaluka. Kristu wanji, jima mwakomo mazaza ndi isiru. Ukungo fusira kazi mchechi muno, uwa bange mbiru.
Futo si ine, komaso azima hii wa machito ndi pupa. Chabwinu ndi kupewini, abusa zintu zindasira pumpa.
Choke, 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 choke. Chechu, choke, 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 choke. Mpingo, choke.